Lwaki tombaako, omukwano gwo nange ne ndyako, baby. Nze nomfaako, bambi ne ndyako. Lwaki tombaako, omukwano gwo nange ne ndyako, baby. Nze nomfaako, bambi ne ndyako.
Nga lwaki obeera onimba buli kaseera bankulinda, kkoje nkoje gy'okunninze, mu bwala nkulaba otadde kunninguluguza, ndabika ndi bukatembo, kakasa ku lunaku bye luyimba, bali baveeko tebakulimba.
Ebintu byebyo byokolai nze byukubeere jaddala nkumatira nayate gwekugamu bekula ngundagamba mbujikati nze mbeera sitegeera ebyo byokola tebamanyi gwe byolina nemutano bwayagat bigonya myola kabled kulinga mugato mpanise mubanga ndikumabaki tonyima mubukodo bwaki naye nga lwaki lwaki tombaako omukwano gwo nange ne ndyako baby nze nomfaako bambi ne ndyako lwaki tombaako Kwano go nange ne ndyako baby nze nomfaako bambi ne ndyako Mpako mpako gwe tolizaala kale mankusuubiza okukwagala siri kumenya ze mutima kabeere bankayonga na buli ky'oyagala ng'okima ndowooza onfuna wandibadde wakisa n'otanumya kale ng'olaba amaziga genkukabirira mukwano kubazima nnuma
kulabula nno kenkukwatako otegeera ku luno kyendiko bakadde bombabuuze ne mu baganda bongaze omukomukamutoka nga nkutwalako bo banjo bazanyidde ku nno kunze sabagezaako ebyokulimba liba bitye nkusaba mukwano gw'omu mpaako ne boolaba nnemeddeko mbalungi gwaliko akulembereera gwaddeko ekituufu wabagitako banaabawala balala bo bambi balabe tebaliba balaba ndaba tebalina na mulamu ekirala kyo bambi ka nkukwatako
lwaki tombaako omukwano gwo nange ne ndyako baby nze nomfaako bambi ne ndyako Lwaki tombaako, omukwano gwo nange ne ndyako, baby. Nze nomfaako, bambi ne ndyako.
Tebamanyi gwe byolina, nemutano bwayagat, bigonya myola kabled. Kulinga mugato, mpanise mubanga ndikumabaki tonyima, mubukodo bwaki naye nga lwaki? Wandibadde wakisa n'otanumya kale ng'olaba amaziga genkukabirira mukwano mu mazima nnuma.
Lwaki tombaako, omukwano gwo nange ne ndyako, baby. Nze nomfaako. Bambi ne ndyako lwaki tombaako omukwano gwo nange ne ndyako baby nze nomfaako bambi ne ndyako lwaki tombaako omukwano gwo nange ne ndyako baby nze nomfaako bambi ne ndyako